Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ko te kaupapa o te kōrerorero i tēnei rā, ko te hongi. Pressing noses in greeting. He aha tātou e hongi ai ka tūtaki ana tātou kia tātou. E whakautu ai au i tēnā pātai, me hoki o tāua whakaro kia tāne rāua ko hine ahuone.
Ko tāne te atua nāna a hine ahuone i hangane?
Āna, i te kimia tāne i te ufa, nā ko nā ia i hanga ai i a hine ahuone.
Ko ia te wahine tuatahi?
Ko ia, ā, ka mutu tā tāne hanga i a hine ahuone, ka pā tōna ihu ki tō hine ahuone.
Ā, ka hongi rāua.
Ai, me te aha, ka tihe, kātahi ka ora mai a hine ahuone. Mai te rā wā, ā mohoa nei, ka hongi tātou, ka tūtaki ana tātou, kia tātou. E ngā iwi o te motu o te ao whānui, nau mai hoki mai ki te īpāho o Everyday Māori, ko Hemi Kelly tōku ingoa.
Ko Āpero Urwhain tōku ingoa, tēnā rā koutou katoa.
Tēnā rā koutou katoa. Ko te kaupapa o te kōrerorero i tēnei rā, ko te hongi.
Te hongi, ne?
I te reo Pākehā.
Pressing noses in greeting.
Tēnā koe, te aka. Thank you, Māori Dictionary, for that whakapākehatanga that I was looking for. We know the hongi is the hongi, but it is the pressing of noses when greeting, not the pressing of foreheads, or the knocking of foreheads,
okay,
or the complicated, do I kiss, or do I hongi? All right, hongi is pressing of noses.
Ka pai, maybe we can talk about when the right time to hongi is as well.
Ai, koia, who does the hongi? When do we hongi?
Ka rawa e hoa. Shall we break down this kōrerorero?
Ka pai.
Māku e tīmata. He aha tātou e hongi ai ka tūtaki ana tātou kia tātou.
He pātai tēnei, ne? This is a question, a why question. He aha ai, he aha tātou e hongi ai. Why do we hongi is the first part of the question. Ka tūtaki ana tātou kia tātou. When we meet each other, ka tūtaki ana. Do you know what this ka ana's doing with the tūmahi tūtaki in between?
Ka oe hoa. Enlighten us.
Enlighten. It's like whenever in English.
Ah, I see.
So why do we hungi whenever we meet each other?
Okay.
Like when we meet each other, but whenever is the equivalent. So if we say ka with a tūmahi and then ana, it's similar to whenever.
Kia ora.
Anei tāku, e whakautu ai au i tēnā pātai, me hoki o tāua whakaro, kia tāne rāua ko hine ahuone.
So, to answer that question, let's return our whakaro, our thoughts, to tāne rāua ko hine ahuone. To tāne and hine ahuone.
Kia ora. This e ai me structure often goes together. It's like, in order to do this, we must do this. E whakautu ai au, in order for me to answer this, me hoki o tāua whakaro, we must think back to. So just a little note there, we might come back to this in the last section, this little structure.
Kā rawe. Ko tāku, ko tāne te atua nāna a hine ahuone i hangane.
He pātai anō, he nui ngā pātai.
He nui aku pātai.
He tangata pākiki a Āpera. He's inquisitive. So tāne is the god, ko tāne te atua. Who? Nāna a hine ahu one I hanga. Who created hine ahu one?
Mm.
Ne.
Ne.
A.
Seeking affirmation. We could also say nana I hanga a hine ahu one as well. Would that be correct?
Ana.
Could swap that round.
Nana a hine ahu one I hanga.
Nana I hanga a hine ahu one.
Kapai, this is a great little phrase when you're introducing someone and what they've done. Oh, ko koe te tangata nana te waiata mō ngā wāhi I Aotearoa, ne?
Mm.
Like, you're the person who created the song about the place names in Aotearoa.
Mm.
It's a good phrase when talking about someone and what they've done. Here, tāne, te atua, nana a hine ahu one I hanga. Kā rere taku kōrero, āna I te kimi a tāne I te ufa. Nā ko nā I hanga ai ia, I a hine ahu one.
That's right. Tāne was seeking a woman.
Ai, te ufa, the female essence.
Female essence, okay. Te ufa.
A woman.
A woman.
Yeah, but the female essence that didn't exist at that time amongst te ira atua. Amongst the gods. And so they were, or he was in particular, was in search for this thing in order to procreate.
Hmm. That sounds like a really difficult time to be around.
And he couldn't find it, so he created it.
Hmm.
Yeah, he created it. Upon the instructions, ngā tohu tohu, atona whaia, and others, he created hine ahu one.
Hmm. Tēnā koe tāne.
Nā ko nā I hanga ia I a hine ahu one.
Nā ko nā. I'm going to need a bit of help with this.
This is like, and that's the reason why.
Ah, I see. Nā ko nā. Because of that, perhaps, he made hine ahu one.
Ai. Let's look at the structure of this in the next section. Nā ko nā I ai. We'll look at the structure in the next section. But it is like saying, and that's the reason why he created hine ahu one.
Ka haere tonu taku kōrero. Koe te wahine tuatahi. He pātai anō tēne.
She was, or she is, the first woman.
Mm.
She was, or is, the first woman. Ko tāku, koia.
Mm, that's right.
Ā, ka mutu tā tāne hanga I a hine ahu one. Ka pā tōna ihu ki tō hine ahu one.
Hmm. And when Tāne was finished making hine ahu one, he touched his nose to hine ahu one's nose.
Ai, ai, ka pai.
To that of hine ahu one.
We've got this little structure here where we're saying it repeats itself, this feature of the language, tā tāne hanga, like te hanga a tāne. Like a whakara popoto kind of. Ka mutu te hanga a tāne, we could say, or ka mutu tā tāne hanga.
Mm. It's kind of like saying, tō tāne motoka.
Ai.
But it's mahi this time, not a noun.
Ai, ai, tika, he mahi no reira, e ki te ana te ā, ne?
Mm.
Engari, there's a noun in the second part, ka pā tōna ihu ki tō hine ahu one. What would be the last word if you were to add on a word to the end of the sentence?
Ihu.
Ka pā tōna ihu ki tō hine ahu one ihu.
Mm, so we've omitted that in this sentence.
Aye. And if you were to say it the other way, it would be ka pā tōna ihu
ki te ihu o hine ahu one?
He koi koe. Krewa.
Krewa.
Clever. Ai, ai. Ana, koe rā te hongi.
Mm. Kā ora oe. Ka haere tonu te kōrero. Ah, ka hongi rā ua.
Oh, and they did a hongi.
Hongied.
They hongied each other. Ai, that was the first hongi. Ko taku kōrero whakamutunga. Ai, me te aha, ka tihe, kātahi ka ora mai a hine ahu one.
Whakamohio mai e hoa. He aha te tihe.
Tihe. That was a bad sneeze.
Kei te marama.
Tihe.
So, yes. Me te aha, and then?
And it's similar to "and then," but it relates directly to what's just been said or what's happened, and it kind of translates to "and as a result of that," and okay. "as a consequence," me te aha.
So, "and because of that, ka tihe." Well, I'm not sure who's doing the tihe at the moment. We'll find out at the end of the reringa. Ka tihe. So, hine ahuone sneezed and then came to life.
I mai te rā wā, a mohoa nei, ka hongi tātou, ka tūtaki ana tātou kia tātou.
He kupu i roto nei kaore o e mohio, mohoa.
Mohoa, a mohoa nei, the phrases, or the kiwaha, or kianga is a mohoa nei, those three words go together. Ko te rite, tai noa mai ki tēnei rā. Koe rā te tikanga. Tai noa mai ki tēnei rā.
So from that day, from that time, all the way to now, we hongi when we meet each other.
Ka pai. Koia. Mai te rā wā, from that time, a mohoa nei, up until now, koia.
A mohoa nei.
A mohoa nei.
Ka rau e tērā.
Koe rā te kōrero rero i tēnei rā, kia hoki anō tātou ki te whakarongo.
He aha tātou e hongi ai ka tūtaki ana tātou kia tātou.
E whakautu ai au i tēnā pātai, me hoki o tāua whakaro kia tāne rāua ko hine ahuone.
Ko tāne te atua nāna a hine ahuone i hangane?
Āna, i te kimia tāne i te ufa, nā ko nā ia i hanga ai i a hine ahuone.
Ko ia te wahine tuatahi?
Ko ia. A ka mutu tā tāne hanga i a hine ahuone, ka pā tōna ihu ki tō hine ahuone.
Ka hongi rāua.
Ai, me te aha, ka tihe, kātahi ka ora mai a hine ahuone. Mai te rā wā, a mohoa nei, ka hongi tātou, ka tūtaki ana tātou, kia tātou.
Kua rite tātou mo te wāhanga whakamutunga.
Kua rite.
Ka pai.
I te rerenga tuatahi, arā te kōrero i te reo Māori, e rite nei ki te kōrero Pākehā, whenever. Whenever we eat, hea tēnā i te reo Māori.
Ka kai ana tātou.
Ka kai ana tātou. Whenever we eat, we say grace.
Ka kai ana tātou.
Ka karakia.
Ka karakia.
Ai, he mama. Whenever we sit down to eat, we say a prayer. Ka kai ana tātou, ka karakia tātou. So that ka ana, for some of us might be new because we're used to e ana, present tense, continuous. Ka ana is, this is what it's doing. It's like whenever, whenever we go out, we get crazy.
It's kind of a hypothetical, whenever that happens, the possibility of this happening.
Or like something that happens on the regular, like whenever we meet, we hongi. You know,
okay.
Ka tūtaki ana tātou, ka hongi tātou. Let's do one more example. Whenever we meet, we speak Māori to each other.
Ka tūtaki ana tāua, ka kōrero Māori.
Tāua. Ai.
Can I admit tāua?
Ai, pai ana. We're at that stage now where it's just personal preferences.
Yeah.
Ka hui ana tāua, ka tūtaki ana tāua, ka kōrero Māori tāua, kia tāua. Ka pai. Let's take a look at this AI structure in the second kōrero. E whakautu ai au i tēnā pātai, me hoki o tāua whakaro. So in order for me to answer that question, we must think back, we must return our thoughts to tāne and hine ahuone. There is a pakihi that I know, a friend's pakihi.
Business.
And the motto of his pakihi is, e rangatira ai te reo me kounga.
He aha te kounga.
Kounga quality.
quality. Like,
must be of good quality or high standard.
Mm. He kai whakamaori tēnei tangata?
Ai.
Ka pai.
Ai.
So in order for the language to be chiefly, to have mana.
Ai, to be noble.
To be noble. Mm. It must be of quality.
It must be of good quality, of a high standard.
Mm.
Ai. Arā hoki tētahi waiata ko ngā kupu tuatahi ko enei. E ora ai te reo, kōrerohia.
Mm.
I'm just going to say those words so that you don't hear me singing them. E ora ai te reo, kōrerohia. Those are the first lyrics in the song.
So in order for the language to live, it needs to be spoken.
Ka pai, ka pai, ka pai.
He pai tō reo waiata e ora.
Maybe we should just omit that and play the actual waiata. We'll see if āpira can sort that out.
Ka pai.
When introducing someone and what they've done, there's a good phrase in the kōrero rero. So we could say, have a go at this one, hoa mau tēnei whakamaori. Tariana Turia is the person who established the Māori Party.
Nā Tariana Turia.
Ko. So with this phrase, we're going to start with introducing them with ko, and then go into what they did. Like, who are they and what did they do? Like in our kōrero rero, ko tāne te atua. Tāne is the god. Nāna a hine ahuone I hanga. Who created hine ahuone?
Ko Tariana Turia, nāna...
Te tangata.
Te tangata.
Te wahine rānei.
Ko Tariana Turia, te wahine, nāna te pāti Māori I hanga.
Ai, ka pai, ka pai. Nāna te pāti Māori I whakatū.
I whakatū. What about this one, Ehoa? Rob Ruha is the singer who wrote the song Kalega.
Ka pai tēnā tauira. Ko Rob Ruha te kai waiata, nāna I tito te waiata Kalega.
Ka pai, kia ora.
Nāna te waiata Kalega I tito.
The other way around.
The other way around. Karawe e nā tauira, that's a good example of how we might use this phrase. We introduce someone and what they've done. Last little bit in this section to wrap up this episode. Let's just take a look at this phrase, nā kona. Nā kona. We're not talking about location here. Konei kona kora. This is a phrase, a little colloquialism, a little kiwaha that we use. We say, nā kona I something something ai. And it's like, oh, that's why, or well, that's the reason. We need some kōrero before in order for this to make sense to use this phrase properly. Like in our kōrero, I te kimi a tāne I te uwha, tāne was looking for the female essence. Nā kona ia I hangai ia hine ahuone, which is why he created hine ahuone. So this phrase, we're not talking about location with the word kona. It's a little phrase with nā and kona sit together. I is going to follow. Nā kona I tūmahi. And following the tūmahi will be ai. Like a lot of our ai sentences, it's going to follow the tūmahi. If we've got a you involved, like that's why you learnt Māori. For example, so.
Nā kona koe.
Nā kona koe.
I ako ai I te reo Māori?
Nā kona koe I ako ai I te reo Māori.
Ah, so that's why you learnt te reo Māori.
Nā te mea he Māori koe.
Mm.
I, normally there'll be some kōrero beforehand that's going to give this some context.
Kei te marama.
Kei te marama.
Ai.
Kua ako koe I etahi atu reo ne. Kei te mohio koe ki te reo Pākehā. Ki te reo...
Hapanihi.
Hapanihi. Me te reo Pāniora ne.
Tika.
Nā ko nā pea I māmai tō ako I te reo Māori. Nā ko nā pea I māmai I ngā wari ai tō ako I te reo Māori.
going up here.
Maybe that's the reason. Maybe that's why.
Ah, ne.
Nā ko nā pea. I ngā wari ai.
Tōku ako.
Tō ako.
Taku ako. I te reo Māori.
So maybe, like, that's the reason why it was easy for you to learn Māori.
Te rā pea.
Te rā pea. Was that a good example of how to use this sentence structure?
Kōrero mai e hoa mā. You let us know.
Have a go e hoa mā. Play around with the sentence structures that we're learning if they are new to you. We've also got some kōrero in here about the history of the hungi. Ai ki kia tātou ki te Māori, which started with the creation of Hine Ahuone, te wahine tuatahi, te pūtake o te ira tangata, the beginning of mankind, when only ira atua roamed the earth. And so tāne in his pursuit for the ufa created Hine Ahuone I te one I Kurawaka, with the earth at Kurawaka, a special place on Papatūānuku. And to bring her to life, he pressed his nose against hers. Ka pā tōna ihu ki tō Hine Ahuone, ana, ka tihe, ka ora mai. She sneezed and came to life. Which is also the birth of the phrase, tihe mauri ora, the breath of life. Koera ngā kōrero mō tēnei wiki, ka hoki mai anō māu ā te rā wiki me tehi kōrero hou. Tihe mauri ora.
Everyday Māori is supported by Te Mātāwai.
Kia ukaipō anō te reo.